Okay. Jamani Paula, mitandaoni Paula, magazeti Paula, kondejeni Paula, na wasanii Paula, waandishi wa habari Paula, magazeti Paula, na wasafi Paula. Okay, yapo kwa niaba Meja Sefue, salime glory.
Umo umo.
Leo minaona kwamba Paula meshika namba, afanani na paparazi yule binti wa kitanga. Leo minaona kwamba Paula meshika namba, afanani na paparazi yule binti wa kitanga. Napenda mima pozi yake, vicheko mixa tabasamu, bongo yuko peke yake, serikali mweke sanamu. Napenda mima pozi yake, mara cheko tabasamu, bongo yuko peke yake, serikali mweke sanamu. Ukweli Paula jamani, nikabinti kapole sana. Ukweli yani afanani na wengi niliowaona. Jamani Paula, mitandaoni Paula, magazeti Paula, kondegeni Paula, waandishi wa habari Paula, wasanii Paula, Idi Mavesi Paula, na wasafi Paula. Okay, yapo kwa niaba wanamwita Olesi, umo umo, salimia glory. Tunamwona Levani anatamba pande zote, sababu amepata kwini, bongo yuko peke yake. Tunamwona Levani anatuna pande zote, ukweli amepata kwini, bongo yuko peke yake. Kisema ufananishe pengine na mama yake, akia Mungu usibishe Paula heshima kwake. Kitaka ufananishe pengine na mama yake, akia Mungu usibishe, bongo yuko peke yake. Jamani Paula, mitandaoni Paula, Instagramu Paula, waandishi wa habari Paula, kondegeni Paula, na wasanii Paula, magazeti Paula, baka wasafi Paula. Okay, okay. Umo umo,
umo umo.
Yapo kwa niaba, ni Sauti Mama
voice
safi. Yapo kwa niaba Paula. Okay,
okay.
Sio Hamisa Mobeto, Wema Sepetu, Paula nanifanya mpaka napiganye. Okay. Wala sio Gigi Mane, Salise Bosi, Paula nafanya masela napiganye.